Yeah, I got my big boy belly 9. Best city, Chrissy, what up? It's on top now. Now here we go, yo. Mateso dhiki bado hadithi haijaisha, vya kurithi wamebinafisha. Jadui mkubwa na silaha zimetuishia. Tusaidieni nye wakubwa tuliwachagua. Penzi tabu, kazi choka na bado ananizimia. Kachoka shona viraka, wadau wanamvizia. Yataka moyo wapinzani kila kukicha. Ubinafsi, chuki na uchoyo kila kupicha. Viganja vinawasha na pesa haionekani. Habari na wapasha, tumtafute mchawi nani. Sio mbea, dunia nzima wote tuingie vitani. Dunia nzima wote tuingie vitani. Rafu yangu ipo kasi na panda hata ishuki. Wanaofeki ni wafuasi, sasa imefika tamati. Hawapindui, hawajui, wote kwangu ni masokolo. Mimi msondo hawajui, wao twanga chipolopolo. Izo, what? Izo, that's my name.
Utarudisambea.
Izo, what you say?
Izo, yeah. Utarudisambea.
Izo, na nani?
Izo, utarudisambea.
Izo, Izo. Soma wezo wana na wabana, na wamwagia zangulana. Uzito wao bado mdogo, kilo zetu zifanani. Sogopi wapa kisogo kusema wa mseme nani. Haya kweli mapinduzi, thanks the Lord FA. Hawanitisha wa makuzi, angahisi hawasogei. Sitishiki na mizoga, watisheni haofisi. Wanakesha, wanalogo, sogopi na wapa stress. Na wapuliza hawa ine wanofia. Wameanza mina maliza himbuwa na wanyeshea. Watuanga na wapepeta. Ulize Asha Baraka, Melo Tam za makata. Paka utamu umepita movie hii. So ya bongo si shoot kwa siku moja. Star mwenye usongo tadedi kwa hizi hoja. Wabunifu wa mavazi sikujiwa kumbe mamodo. Hivi hai kushangazi kwa Izo kileta nyodo.
Izo,
what?
Izo,
Izo, that's my name.
Utarudisambea.
Izo, what you say?
Izo, yeah.
Izo, na nani?
Izo, utarudisambea.
Izo, Izo,
utarudisambea.
Shauri yako. Yoto na nisema mimi, siwezi lose, nimejipanga, istosha na jamini. Got image good looking, yes, ladies they love me. Still rolling, rocking, and my hood still shining. Big contracts, I keep on signing on me. Yeah, nigga keep on signing. Kama chanzo cha dambi, so vizuri tukaishinda. Wanobebwa hawatambi, wanajita mabingwa. Kili nguvu tele nazo, jipange kushindana. Nite mjinga toa vigezo, we mnyonyaji huna mana. Natubu kama chidi ya posto kei lala. Nasemo kweli na pobiri na uniamini kama sala. Maisha ya shida na njaa, ndo chanzo cha ugangsta. Ini mtaa kwa mtaa, kujichanganya tupo pasta. Uyole, mwenjera, so wetu wakatai. Pande ze lomba mbalizi, mpaka wanangu. Mama Joni Sanga, mpaka nonde kwa makauzu. Visu na mapanga, ukionekana kavu.
Calm down, business.
Nani wakunurudisha?
Calm down.
Shit.